marche le qui na nenge ya malamu po tangu ba saki marche pona lembi te baki lembi za mukolo ya musala pona to bebisate bato mususu bakene na misala na bango lokwa lelo saki mukolo ya musala mukolo ya boya musala to lobaki bato basangana na 12 points po to sala te lingomba ya bato ebele esika moko tusala kibongo na likanifiete biso CLC tusali ya so musala population mususu wa tana ena manifestation te asali musala po makanifiation za kite to bloke activite ya ville po milulu e bandi ezaka kakubanda population mingi pe bazaki na bobangi tango ba moni siko nengele ki na communication e pesa mi na police ya ngomo ko e peteri biso maboko na discipline nengele kaki mubulute ko panza bilo kwa batu te pe ko kanganzelake ela kisi nengele nde bongi ba marche salamaka soki tolingi demokrasi to etat de droit marche oyo ikoti na kati ya oyo tobengi croisade to milulu ya makambo ebele tozo senga ba juge ya cour constitutionnelle ba démissionne tozo senga ba kondinyo so batanga ikomu na bango na enquête oyo etali 15 millions ebungaki na bank pe batia bango na pemeni justice esala enquête toyeba nani azwaki mbongo ya l'état po balanda ye na justice soki na mikoleko ya tozwi biyano ndenge elongo bamite tukosala lisusu na ba strategie ya CLC ba mobilisation mususu na ba strategie nzike oyo eza nango nde ebandeli tosilisite tobaninde kobanda oyebi esalami kaka na Kinshasa te esalami pe na province esalami na Beni esalami na Goma